siyaqhubeka siphile esikhathini la khona abantu beyibona befanele ukuthola okuthile bakuthwale ngeqoma lokho be-entitled phecelezi. Umuntu athi ngifanele ngokungcono kunalokho kunomunye umuntu, ngifanele ukwenza nokukhuluma noma yini engiyifunayo. Babe bangalokotha yini bangitshele ukuthi ngenze ini, futhi okuthi nakuba siphile enkululekweni kodwa ekugcineni simele ukuyiveza ngobuqotho komunye, sibe ne-accountability ngezinto esizenzayo. Ngikubingelele, ngiphinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Kungenye yeyindidane zokuphila lezi, sonke siyathanda ukukhululeka. Ubani kuthina ongamelananga nemingcele abazali bethu ababeyiklamile sikhula na? Futhi nakuba kunjalo, uma kuwukuthi saqhubeka saphiliswa kwey'ngane kwaze kwayinamhlanje, ngabe kudala utiti lodaka olunjani empilweni yethu? Manje sikuwo lowo moya wokuyithwala ngeqoma. Baningi abantu osukhule kubona ngendlela yokuthi abasabucabanga ubuqotho bokucabangela omunye umuntu. Futhi akuyona into esemhlabeni kude le, yenzeka naphakathi kubantwana bakaNkulunkulu. Akekho kuthina ongaphuma bhusende kule ndaba. KwabaseGalatiya 6:1-5, bazalwane, uma umuntu yahlelwa iziphambeko kumbe isiphambeko, nina bomoya mbuyiseni onjalo komoya obumnene. Uyibheke wena, funa uyengwe nawe, thwalisana nemithwalo yenu. Nigcwese kanjalo umthetho kaKristu, ngokuba uma umuntu eyishaya utho engelutho uyayikhohlisa. Sihlobo sami, kuningi okulamavesi kodwa umgogodla kaNkulunkulu kulo myalezo ngokuthi masingabi ngabahlwitha kwasani sizizwa sifanelwe si-entitled. Simele ukubaqotho komunye nomunye sicabangelane. Lo mqondo yiwo kanye wokucabangelana ongumqondo ongumNkulunkulu obuhle ekugcineni. Asingazenzi iwula, akekho noyedwa kuthina omelwe ukufanelwa konke. Impilo ibe ngayo nje kuphela. Simele ukucabangelana, silekelelane ngobuqotho. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. La magama ngiyakholwa yakubusisa. Usungakwazi ukuwathola nge-audio ye-WhatsApp uqhubeka walalele. Inombolo ithi 067-706-0077. Angiphinde 067-706-0077.